zmusicafrica.com.
Kamutashe, lesa wandiye. Kamutashe, fumu yandiye. Kamutashe, mwansa wambaye. Ifintu abumba, fionse kuishiwi. Ifi fionse filampa, pushawe lesa wandiye. Nde mutasha. Kamutashe, lesa wandiye. Kamutashe, fumu yandiye. Kamutashe, mwansa wambaye. Ifintu abumba, fionse kuishiwi. Ifi fionse filampa, pushawe lesa wandiye. Nde mutasha.
Kamutashe, lesa wandiye. Kamutashe, fumu yandiye. Kamutashe, mwansa wambaye. Ifintu abumba, fionse kuishiwi.
Wapanga wawe mba kumaka yowe. Ifi moneka nefi shimoneka yawe. Shimwilile shimu kuntapeta waniwe. Tataniwe katebebe mulopwe. Ikufili onse likatebila mulopwe. Nangu fiko seshani kuliwa la fila naka. Pale suvilo liandili apwaye potampila. Shaka shaka solwe solwe shindaliowe. Shimwini lile shumu kuta peta wa mulopwe. Tataka wengele nsafya manikaniwe. Echo lelo natika njime mulopwe. Kampele amalu mwelo nchiri no mweo.
Kamutashe, lesa wandie.
Lesa wandie.
Kamutashe, oh, oh. Kumuyandie.
Wana wandie.
Kamutashe,
oh, oh.
Masalambe.
Mepato mwanchutu ayawe.
Ifintu abumba, fionse kuishiwi.
Fionse kuishiwi.
Ifi fionse filampa, pushawe lesa wandie.
Oh, lesa wandie.
Kamutashe.
Kanamesa nimwe shimwele nganya nimwe takuru kutwinga butu kilo kufuma kuli mwewe mwewe ne bafyonse matushi ba mwino nimwe ah mwe bafisa kasuba nimwe takuru na ngumu wa isibe koka fisa ma apo watano mwenshina o tapare aba umona na isarelo na malumbo kulimwe ndifu kupela malumbo kulimwe mweba mbumbile o mweba nsungi lolu kwa lwandi na wana lesa ni mwewe
kamutashe lesa wandi.
Lesa wandi.
Kamutashe, fumu yandi.
Fumu ya.
Kamutashe, mwansa bambaye.
Mwansa bamba.
Ifintu abumba, fionse kuishiwi.
Ifi fionse kuishiwi ya.
Ifi fionse fila, mpapusha we lesa wandi.
Mwapapushe talata onse.
Fionse fila panga ni kumaka yowe mwansa bamba. Nemtotela
bamulopwe bakali mama
sa yawe 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 niwe
bamulopwe bakali mama
tata shimwini lele shimukunta peta wa yawe
bakali mama sa
niwe niwe shimwitwa paka kala yawe
bakali mama sa ka
nemilumanya yawe shimwini. tapeta wa datani weka pe kape shimu itwa paka kalam waseveta pe shina liowe yawe oniwe yawe
papa nata isa kuno so shinshimu nelesa